Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 104.3 I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Ushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radio.vowa.com. Turi no ku rubuga rwa Facebook na Twitter VOA Radio yacu. Hano muri studio ya 7 I Washington DC muri kumwe na Eugenie Mukankosi ndabasubije mwese aho muherereye hose. Kandi mbaye ikaze uyu mwanya n'uw'ikiganiro muri sanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha. Turabaganirira uyu munsi ku ndwara ya malaria. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri sanga.
Muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ushote z'Ijwi rya Amerika nongere kubaha ikaze mwese mu kiganiro cyerekeye amagara y'abantu aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Turaganira ku ndwara ya malaria ikomeje kuzahaza abatari bake. Nkuko bisanzwe muduhe telefone zanyu tubahamagare. Nomero yacu ya WhatsApp ni akamenyetso ko guteranya 1202355 473. Uyu munsi rero nk'uko nabivuze turarebera hamwe aho u Rwanda rugeze mu kurwanya malaria. Urwo rugamba rero rugeze he, tunarebe ahakenewe kongerwa ingufu mu kurushaho guhangana n'iyi ndwara, tutibagiwe n'uruhare rwa buri wese muri twe mu gukumira no kurwanya iyo ndwara. Nabatindiye rero reka twakire muganga twabatumiriye uyu munsi. Ni muganga Emmanuel Hakizimana, ashinzwe ishami ryo kwirinda malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Dr. Hakizimana, muraho neza.
Muraho neza Eugenie.
Yengushimiye umwanya uduhaye kugira ngo tuganire kuri iyi ndwara ya malaria. Rwose wakoze cyane kwitabira ikiganiro. Uratwihanganira rero mu kanya. Hari amakuru yakomeje kutugeraho yerekeranye n'imvura, imyuzure irimo guturuka ku mvura nyinshi. Turaza kuganira ku ndwara ya malaria mu kanya, cyane ko n'imyuzure ishobora gutuma amazi areka noneho bikaza kuba byakorora imibu ya kororokeramo ikaba yadutera malaria. Uretse ko turaza kureba ingamba zo kurwanya indwara aho zigeze mu gihugu n'ikindi cyakorwa nk'uko nari mbivuze mu kanya. Reka rero twakire mugenzi wacu turi kumwe ku murongo wa telefone. Nk'uko nari mbivuze, imvura nyinshi yaguye mu burengerazuba no mu majyaruguru y'u Rwanda yateje imyuzure n'itenguka ry'ubutaka bihitana abantu bagera ku 127 nk'uko amakuru atangazwa na leta abitugezaho. Imvura rero yateje iyo myuzure yatangiye kugwa kwa kabiri saa 12 z'umugoroba, yuzuza uruzi rwa Sebeya, amazi arenze inkombe atangira gushoka mu mihanda no mu ngo z'abaturage. Muri aka kanya ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Gloria Twishime, ari muri kamwe mu turere twibasiwe cyane mu ntara y'uburengerazuba. Gloria, aho ngaho uherereye ibintu byifashe gute?
Murakoze Jenny. Ntabwo byoroshye kugira icyo umuntu avuga. Aha biragoye cyane. Imvura irimo iragwa nawe kugeza aka kanya. Imvura irimo iragwa ntabwo byoroshye kugeza abaturage barimo baracyari kuzinga bajya gufata utwabo basize mu zuko bahere kuva kare mu gitondo kare kuko ibi byabaye hafi saa kumi n'imwe za mu gitondo ubwo abaturage batangiraga nyine kuvana ibikoresho intebe n'ibindi bikoresho bitandukanye mu mazu yabo hanyuma kugeza n'uyu mwanya baracyari kuvanayo bagerageza guhunga mu by'ukuri kugira ngo bajyanwe mu masite guverinoma yabateganyirije mu by'ukuri ntabwo byoroshye habe na gatoya kuko na n'ubu ntabwo haramenyekana umubare wibasiwe n'ibi bizamo yaba wabapfuye cyangwa se umubare w'amazu yangiritse mu by'ukuri biragoye cyane
ndabyumva hanyuma uri ahagana hehe neza neza
mahoko ni mu karere ka Rubavu
reka tuboneho akanya ko kwihanganisha abavuze ababo muri iyo myuzure ndetse n'abakozweho n'iyo mvura bakaba bari ku gasozi nk'uko urimo kubivuga waba wamenye imibare y'abapfuye nk'aho ngaho i Rubavu
yego mu by'ukuri nari ndi kumwe n'umuvugizi wa guverinoma mu kanya yari ari muri aka karere kacu kuko niko kibasiwe n'ibiza cyane ugereranyije n'utundi turere yambwiye ko imibare imaze kugera ku 129 y'abantu bapfuye abakomeretseho ni benshi cyane kuko baranatekereza ko hari abatari bubashe kuboneka kubera amazi yabatwaye nyine uwo mugezi wose wabatwaye ariko dukomeza kugerageza ntabwo byoroshye
uravuga ko wari kumwe n'umuyobozi harimo gukorwa iki ubungubu
murambwiye ntabwo numvise neza
ndabuze uvuze ko uri mu makanya bari kumwe n'umuyobozi harimo gukorwa iki kuri abo baturage bakozweho n'iyi myuzure
yego murakoze cyane ikirimo gukorwa rero kugeza ubu ngubu ni ukuvana abaturage aho ngaho bari nyine bandagaye bakagezwa ku masite atandukanye aho bari gushakirwa amahema kugira ngo babashe kubamo kubera ko nibwo butabazi bushoboka nk'uko twabibwiwe n'umuvugizi wa guverinoma mu by'ukuri nubwo bitoroshye ariko guverinoma iri kugerageza urebye ndebeshamasayange iri kugerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo aba baturage nibura babone aho baba mu by'ukuri bafata amahema bayatera ku masite agiye atandukanye kuko ni ugutuzwa mu masite kuko amazi ntabwo yahita intege kuko atahita aboneka bari gufata mu by'ukuri amasite atandukanye bakayatuzaho abaturage bagizweho ingaruka n'ibiza cyane cyane abasenye amazi
niko se Gloria urabivuze nawe kandi na leta yabivuze ko hari abantu bapfuye koko usibye abapfuye ibindi byagezweho n'ingaruka ni bike
yego murakoze cyane ibindi byagezweho ingaruka ni imihanda kubera ko umuhanda uhuza intara y'iburengerazuba n'amajyepfo kugeza ubu ngubu ntabwo uri gukora hari n'undi wari wibasiwe cyane uhuza iburengerazuba n'intara y'amajyaruguru nawo ufite ikibazo mu by'ukuri ntabwo urujya n'uruza ruri gukunda kugeza ubu ngubu hanyuma ibindi byangiritse ni amatungo y'abaturage nayo yangiritse cyane kuko hari n'abo twagiye tugana bakambwira ati twari dufite inkoko 500 none nta n'indi isigaye inka nazo ni uko imbata nazo ni uko cyane cyane ku baturage b'amikoro makeya biragoye imirima y'abaturage yarengewe n'amazi ibyangijwe byo ni byinshi cyane
none se ubwo aba bavuye mu byabo urimo uvuga ko barimo kugerageza guhungishwa babajyanwa aho ku masite barimo kuhagera gute barafashwa gute kuvuga ko n'imihanda yuzuye amazi bimeze gute muri make tubwiye
mu by'ukuri mu kanya gashize hari kuva izuba bisa naho amazi ari gushira nubwo tutabizi neza kuko na n'ubu imvura iracyagwa bivuze yuko nahamagaze rwose nshobora kubona harengeho sindizi ariko mu by'ukuri aho mu kanya amazi yagerageje gutuza abaturage rero babashije guca mu mihanda n'imiti yibasiwe cyane kubera ko imyinshi yibasiwe wabonaga rwose abaturage bari kuva hari n'iyo hano badashaka gukandagira kubera ukuntu imyuzure yari yahiyasiye ariko bari guca mu tuyanyere dutandukanye cyane cyane mu kaburimbo nyine kubera ko niyo nyine ubona ari imihanda ifatika indi yose ntabwo biri gukunda
reka tureke rero ukomeze dukurikiranire iyo nkuru ugerageze kwirinda nawe bitaza kukugiraho ingaruka dukurikiranire iyo nkuru hanyuma urahita tugezaho mu kanya urakoze cyane Gloria
urakoze cyane Jeanine
Yitwibutsa ko hari radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga uyu munsi tuvuga ku ndwara ya malaria ariko hari abari bifuje kugira icyo bavuga mu bijyanye n'iyi myuzure reka twakire umwe mu bari ku murongo wa telefone tubwire nawe uko bihagaze aho aherereye Idris uranyumva
Ndabumva neza murakoze zini kuba mu majambo
yego
nerere yani Kigali mu Rwanda mbere na mbere ndabanza kwihanganisha abagize abantu twabuze mu kibazo cy'ibyiza kandi ngakomeza kwihanganisha ababuze n'ibyabo kubera ikibazo cy'imvura kubera ibyiza kandi nkongera ngashima Leta yacu ko yatubaye hafi kandi nkongera ngashima Leta ko yabaye hafi y'ababivuze ababo kandi n'ubutabazi Leta yadukoreye mbaje kwishimira cyane bituvanye ku mutima ni ukuvuga ngo nkabasaba Leta nyine uburyo badukorera uriya mugezi wa Sebeya bakawubaka neza ku buryo amazi adakomeza kuzabawurenga bashyiraho urukuta ruhagije n'uko bubatse Nyabarongo Leta turayisabira twebwe abaturage kubera ko Leta nta kintu yatwima Leta yacu iradukunda turayisabiye ko uriya mugezi bawubaka neza ku buryo ibiza twabyirinda ku buryo buhagije
yego aho uherereyeho ni hazima bimeze gute
mbere hano i Kigali nta kibazo twabonye agahe usibye hamwe n'ambwe mu mujyi muri kubera saa kumi n'imwe n'imvura yari yemeraga myinshi cyane ariko nari nzi ko ngenuye ubwera mvura kugera Karuruma na Gasyata nta mvura yari ihari usibye ibice bimwe na bimwe byo muri Kigali
urakoze cyane reka ubwo niba ufite icyo wifuza kuza kuvuga mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ku ndwara ya malaria niba ufite ikibazo wifuza kuza kubaza muganga ube hafi reka tubanze twakire undi nawe wifuza kugira icyo avuga Gakwaya igisagara Gakwavu
yego
mbabarire Gakwavu igisagara ikaza ku ijwi rya Amerika nawe wasabye ijambo
muraho neza ijwi rya Amerika
muraho
okay ndi igisagara mu majyepfo y'u Rwanda ino hano u Rwanda icyo nabagira cyo abo bare bari gutanga nyine mu gitondo ntabwo ubu wiyongere nk'uko nende kubabwira kuri WhatsApp babaye 129
birumvikana imibare iragenda izamuka hari n'abataramenyekana ni ikintu ni uko byitega ku mibare ishobora kuzamuka
aho bundi nyine uriya wenda icyo twasaba Leta bakagombye kureba bakarebera abo bantu baza babo nyine kandi natwe nyine turabihanganishije ariko aribyo usanga abantu nk'abo ngabo babyira ibiza nk'ibyo baba bagituye mu manegeka ugasanga nyine birabangana
ndagushimiye rero ubwo nawe Gakwavu ube hafi ubuze kuza kugira icyo utanga nk'intwererano cyangwa se nk'ikibazo ku mutumirwa wacu reka tube twakiriye
wabasaga serivisi
yego
nshyira muri gurupe ya WhatsApp y'abakunzi ba radiyo
kugushyira muri gurupe ya WhatsApp okay ndaza kubivuga ukomeze ujye utwohereza nomero ndaza kubabwira yego Nduwa Mahoro Benjamin nawe turi kumwe
Hello
Wiriwe neza
Hello
Wiriwe Yego urahagana he
ndi Kigali Nyarugenge nanjye na icyo narazaga ku bwanjye nureke katari n'ikibazo cy'igitekerezo
yego
ntekereza ko Leta yakabaye sinzi niba itanabikoze igomba kwegera abaturage navuga ngo bari muri ako kambere ketse bataranabasha no kwiyakira ikagira ikibafashisha
yabitangiye
kwihangana
nkurikije ibyo umunyamakuru wacu atubwiye
imiryango nayo ubundi ibiza byo bigomba kubaho si ukuvuga ngo ngo batuye mu manegeka kwa kundi bijya bivugwa ni impanuka nyine yaba umwanya uwo ari wo wose leta nyine turayisaba ko yagira icyo ikora ku miryango yavuze ko basigaye n'ubutabazi bugakomeza kandi bugashyirwamo imbaraga nyinshi kurusha iziri gushyirwamo aka kanya
urakoze cyane reka ubwo tuze ko turongera mu kanya rero ubwo ube nawe uhari tukomeze mu kiganiro cyacu ku ndwara ya malaria. Iyi ndwara yugarije isi ariko ishobora kwirindwa kandi igakira. Mu mwaka wa 2020 hafi kimwe cya kabiri cy'abatuye isi bashoboraga kurwara malaria. Abenshi mu bantu barwaye iyo ndwara nabo yahitanye barabo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Cyakora intara z'ishami rya ONU ryita ku buzima w'MS mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya, uburasirazuba bw'inyanja ya Mediterane, uburengerazuba bw'inyanja ya Pasifika na za Amerika, naho hari abantu batari bake barwaye iyo ndwara nabo yahitanye. Muri 2021 hari abantu 247,000 ku kigereranyo barwaye malaria, kandi bikagereranywa ko umubare w'abahitanywe n'iyo ndwara nawo wari munini. Ishami rero ryita ku buzima rya ONU mu karere ka Afurika rivuga ko ako karere ariko kibasiwe n'iyo ndwara kurusha utundi. Muri 2020 OMS yavuze ko akarere karimo 95% by'abarwaye malaria na 96% by'abahitanywe n'iyo ndwara. Abana bari munsi y'imyaka 5 nibo bari mu cyiciro cy'abakunze kwibasirwa na malaria, naho mu 2021 abagera hafi kuri 80% by'abahitanywe na malaria bose bari mu karere k'ubuzima ka OMS muri Afurika. Ingamba rero zaratangiye, ingamba zarafashwe isi yose iheruka no kwizihiza umunsi wahariwe malaria. U Rwanda narwo ndetse n'u Burundi ni ibihugu byagize uruhare muri ibyo bikorwa. Ijwi rya Amerika rero rikaba ryabatumiriye umuganga ushinzwe agashami gashinzwe kurinda indwara ya malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Abo twatangiranye namubabwiye ni Dr. Emmanuel Hakizimana. Nagira ngo twongere tuvugane nawe ku murongo wa telefone. Dr. Hakizimana, mwakoze kutwihanganira.
Mwakoze namwe.
Byari ngombwa ko tuvuga ku bijyanye n'imyuzure kuko ni ikibazo gikomereye abanyarwanda muri kano kanya. Nubwo twumvise ko no muri Uganda ndetse no mu Burundi imvura naho imeze nabi. Ubwo rero nagira ngo twinje noneho mu kiganiro, keretse niba hari icyo mwifuza kuvuga nyuma yuko y'ibyo mwumvise ku bijyanye n'imyuzure, hanyuma tukinjira mu kiganiro. Niba hari akajambo mwavuga.
Ni uko nagira ngo mbashimire kugira ngo tuganire n'abatwumva ku kibazo cya malaria cyugarije isi cyane cyane Afurika ndetse n'u Rwanda. Kwa kugira ngo mbashimire cyane.
Natwe rwose turagushimiye kuba wongeye gufata umwanya ukatuganiriza. Banza noneho tubwire muri make, nubwo iyi ndwara dukunze kuyivugaho ariko malaria ni indwara ki muri make?
Nibyo koko, cyane no kugira ngo abantu basobanukirwe indwara ya malaria. Indwara ya malaria rero ni indwara ikunze guterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa Plasmodium, niko bakita. Noneho kagakwirakwizwa n'imibu, imibu yo mu bwoko bwa Anopheles cyangwa Anopheles. Iyo mibu ikaba ikunze kurumana nijoro. Ibimenyetso bya malaria bikaba birangwa cyane cyane no kugira umuriro uri hejuru 38 n'igice, ndetse umuntu akamemeka n'umutwe, akababara mu ngingo ugatanga amavunane. Rero hari n'izindi ndwara zikunze kugaragazwa n'umuriro ndetse no kumeneka umutwe, ariyo mpamvu biba byiza ko iyo wagize ibimenyetso wihutira kujya ku mujyanama w'ubuzima cyangwa ikigo nderabuzima kikwegereye kugira ngo bakubwiye koko niba ari malaria. Ariko nanone tukareba iyo mibu ikwirakwiza ku gakoko yorokera, numva ko hajyamo n'ikibazo kijyanye n'ibidendezi by'amazi kubera imvura nyinshi. Iyo mibu nawe rero ikunze koroka mu bidendezi by'amazi ndetse ikanihisha mu bibunda biba bikikije amago yacu. Ariyo mpamvu iyo tureba ikibazo cya malaria tukireba nk'indwara, ariko tukanakireba mu byanjye n'isuku n'isukura, cyane cyane aho imibu yororokera n'aho iyihisha mbere yo kwinjira mu mazu ndetse akazamo no gukura ibidendezi by'amazi. Tunarebera no ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, cyane cyane urabona ko nk'ubu haza imvura nyinshi, haboneka ibidendezi by'amazi byinshi, hashobora no kuboneka ubushyuhe budasanzwe. Urebye rero turabona n'ihindagurika ry'ibihe iyo tureba ikibazo cya malaria, tureba cyane cyane n'impamvu ishobora kuzamuka ku buryo budasanzwe. Murakoze cyane.
Namwe murakoze. Iyi ndwara ya malaria rero imaze igihe, ibihugu byahagurukiye kuyirwanya ariko iracyahari. Nagira ngo rwose mu magambo makeya, mu magambo ahinnye, mutubwire zimwe mu ngamba zafashwe mu kurwanya iyi ndwara mu Rwanda, aho mushinzwe nyine by'umwihariko kuyikumira. Mutubwire muri make, hanyuma uwumva akeneye kurushaho gusobanuza arasaba ijambo. Turimwe nk'uko ijwi rya Amerika ari radio yanyu, kandi mukomeje kuyiha umusanzu wo gukurikirana ibiganiro. None muganga, ingamba zikomeye zafashwe mu magambo avunaguye mu kurwanya malaria n'izihe mu Rwanda?
Murakoze cyane. Iki ni ikibazo cyiza kandi gifasha n'abatwumva kugira ngo basobanukirwe ikibazo cya malaria. Ngira ingamba ya kera mbere y'izindi zose dukoresha ubu ngubu, hari ingamba yo gupima neza kandi kare yo kuvura malaria. Ngira ngo ni ingamba zagiye zikoreshwa mbere y'ibihumbi bibiri, umuntu yarwaraga kujya kwa muganga gupima bagusaba malaria bakakuvura. Kugeza n'iki gihe rero ingamba iracyakoreshwa. Ingamba ya kabiri haje kuboneka yuko wongeye ubwirinzi byafasha kugira ngo malaria ishobora kugabanuka. Duhere mu bihumbi bibiri twatangiye gukwirakwiza inzitiramibu zikoranye umuti ndetse yatuzwe umuti witwa karica. Ariko nimaze kubona ku buhanga ku buryo inzitiramibu isohoka mu ruganda ikoranye umuti. Rero kugeza mu bihumbi n'icyenda urumva ko ni hafi imyaka icumi natashe kuyigabanya cyane ku buryo yavuye hejuru ya miliyoni na magana atanu igera hafi munsi y'ibihumbi magana abiri. Urebye rero gukomatanya kuyivuza neza kandi kare no kuyigenda tukayimitamibu yatanga umusaruro. Ariko nyuma malaria yaje kongera kuzamuka, niho twongeyeho iriya ngamba yinde gutera imiti imbere mu mazu, cyane cyane ahantu yubatse na malaria kuca ahandi, haba gutera imiti imbere mu mazu ndetse no kuyizitiramibu. Murabona ko bwari uburyo bujyanye no kuyirinda turwanya imibu cyangwa turwanyiriza imbere mu mazu. Kugeza ibihumbi na cumi na gatandatu niho twabonye ko malaria yizamuka, nubwo twa twashyize n'ingamba zo kuyirinda zo kweza inzitiramibu ndetse no gutera imiti imbere mu mazu. Tuza kureba rero impamvu yagiye izamuka. Ndetse twaje gusanga ko hari ubudahangarwa bw'imibu ku miti twakoreshaga, hanyuma ariko byagiye ko twari twashyizemo imbere ubushakashatsi, tuza gusanga ko hariho n'ihindagurika ridasanzwe ry'ibihe, kuzamuka kudasanzwe k'ubushyuhe ndetse n'ibidendezi by'amazi. Ibyo byose twashoboye gushyiraho ingamba zihamye dufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa baba ko ya leta n'abo ko ya leta. Ubwo tuza gushyiraho ingamba tugakoresha nk'imiti dutera imbere mu mazu itandukanye niyo gutera mu nzitiramibu, ndetse tuza no gutangiza gukwirakwiza inzitiramibu nshyashya na twakoreye ubushakashatsi. Ku buryo rero turebye ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kugeza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri twashoboye kugabanya malaria aho ibipimo birengeje mirongo inani ku ijana, haba abayirwara, haba abajya mu bitaro, ndetse n'impfu zikomoka ku ndwara ya malaria twazigabanyijeho hejuru ya mirongo inani ku ijana. ariko ushakashatsi twagiye dukora twagiye tubona yuko bidahagije kugira ngo ushobore kwakishyura burundu ku elimination
kwiranduriye
ariko dutangiza ubundi buryo bushyashya bwo kwirwanyiriza aho yorokera kugira ngo mwagiye mwumva gukoresha indege zitagira abadereva mu bishanga bitayo imiti cyane cyane mu izindi za Kigali mwagiye mwumva no gukoresha imiti yisiga ikirukana imibu ndetse hari n'utundi duti umuntu acana tukirukana imibu na none hasa n'ubukangurambaga rero ubukangurambaga bw'abaturage kugira ngo bamenye ibimenyetso bya malariya uko bayivuza neza kandi kare bakajya ku bajyanama buzima mbere ko bajya ku bigo nderabuzima ibyakozwe rero ni byinshi
ndumva ari byinshi koko ni byinshi kandi ni byiza reka noneho ubwo tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika ko muri uyu mwanya hari Abdul uranyumva
ndakumva
ubundi wowe urahagana hehe
mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Rwamagana
yego ufite ikibazo wifuza kubaza umutumirwa wacu cyangwa ni igitekerezo
ikibazo nshaka kubaza umutumirwa
yego
nibyo koko malariya iri kugenda igabanyuka ariko hamwe na hamwe hari aho malariya ikiri ikibazo nshaka kumubaza ibimenyetso bya malariya nk'uko mwabivuze hari igihe umuntu aba abifite yajya kwa muganga bakamupima malariya bakayibura bakakubwira ati genda ugure imiti muri farumasi icyo kibazo gikunda kubaho ikindi kibazo hari abajyanama b'ubuzima baba bari mu kagari cyangwa mu midugudu abo bajyanama b'ubuzima ntabwo ushobora kujyayo ngo uzabone imiti tukibaza ese imiti bahabwa ijya hehe bayikoresha iki
urakoze cyane hanyo iyo uvuze uti uripimisha baragupima bakabura malaria iyo bakubwiye ngo jya muri farumasi bakubwira ngo ugure umuti wa malaria
yego
urakoze reka muganga agusubize muganga Hakizimana
urebye ibimenyetso bya malaria abanyarwanda bamaze kubisobanukirwa ariko nanone bishoboka yuko ushobora kujya kwa muganga bakadupima bakoresheje mikorosikopi bagasanga nta twa dukoko dutera malariya ufite birashobora kubaho rero kuko iyo malariya ari nyinshi kuza gutanga umwana ashobora kuyihanganira ndetse n'umuntu ukuze akajya mu mirimo ye kandi afite twa dukoko twa malariya ariko iyo umaze igihe utayirwara ubundi ushobora gusanga ntushobora kugendana nka turiya dukoko tujya ku bihumbi ijana kuri mikorita ariko iyo umaze igihe utarwara malariya nk'imyaka itanu irenga ahubwo ushobora kugenda ugasanga udukoko gusa igihumbi tugatangira duteza ibimenyetso bikakaye nk'umuhinda umushyitsi umuriro kumeneka umutwe ibyo rero bisaba yuko cyane cyane ujya kwipimisha ku mujyanama w'ubuzima twagira ngo tubakangurire abatwumva tuzajya nihutira kujya ku bajyanama w'ubuzima kuko ziriya test rapide bakoresha zigaragaza umuntu ushobora kuba waranduye malariya ishobora kuvuga ngo yego cyangwa oya washaka kugira ngo urebe umubare w'udukoko ufite utera malariya tukaba wajya ku bigo nderabuzima bakaba bakoresha mikorosikopi ubwo ni jambo kandi yuko iyo umaze igihe utarwara malariya mujye mwihutira cyane cyane ku bajyanama b'ubuzima bapimishe bakoresheje twa dukoko twabahaye hari ibyo bishobora kutwereka yuko urwaye malariya cyangwa ko ntayifite ikibazo cya kabiri nacyo kijyanye n'abajyanama b'ubuzima ushobora kugenda ugasanga nta miti bafite ati ndetse iyo miti iraboneka cyangwa ntiboneka cyangwa ijya hehe kugera ikigihe rero ikigo cy'igihugu dufatanyije n'ikigo cya RMS imiti yo irahari ndetse kugera ku bigo nderabuzima iyo bigeze ku mujyanama w'ubuzima aho ushobora gusanga yariraye akamaze kamizi nkatatu na mitakite cyangwa ari ya atuye abya dukoshora cyangwa gupima ariko nibiri dukurikirana umuntu ku wundi rero biramutse bibayeho bige muhamagara ni kutirindira buzima muhamagare hari ya kuri poste de santé muhamenyeshe ko mwabonye iki kibazo dukorane dufatanye niba imiti itaboneka ku mujyanama w'ubuzima muduhamagare mutubwire muti mu mudugudu uyu n'uyu mujyanama w'ubuzima uyu n'uyu nta bikoresho bya malaria afite ndetse nta bimiti afite nubwo ko dufatanye nibyo byiza
ni uburyo bwo kubimusabira no kumukangura
cyane
ye reka noneho twakire haba kubaho Norbert uranyumva
urabona ndakumva neza
yego
yego ndo majyaro kuri rwanda mu karere ka Rulindo
yego
murenge ngo wabo yoga tamanza indi nambere ndashimire
urakoze nawe
kigali kuzanga Simira na muganga kuko yari gusobanura abanyarwanda uburyo bashaka kwisuzumisha indwara ya malaria ariko hari ibintu niba ese ko hari ibyo kwa muganga bakaguha imiti ukabona ntiwanyize ni ingufu n'iya farumasi byaba bikora kimwe ese kuki iyo muri farumasi yenda yo kwa muganga nihe ntabwo barangurira ahantu hamwe
Bagus,
ese wenda niyo bagiye gutanga nka supanete kuki bafata wenda bakavuga ngo aka karere wenda bakunze kwibanda mu burasirazuba kuki ariho bibanda cyane niho marari igaragara cyane ubwo wenda byaba ari ibyo ngibyo
yego urakoze reka agusubize muganga nimunsubirize Norbert
warakoze ya munanone abagicwa bikiza imiti rero yose ivura malaria yose iba yakorewe isuzuma by'ubuziranenge yaba yitanga muri farumasi yaba yitanga ku kigo nderabuzima yose bakorewe ubuziranenge rero ukiri impungenge iyo miti yose ibikora ariko rero urabyumva namwe yigeze muri farumasi bashaka inyungu ayo mpamvu ushobora gusanga muri farumasi imiti ihenda ariko wajya mu kigo nderabuzima ugasanga yo irahendutse rero byaba byiza ko mujya ku mujyanama w'ubuzima niho nongeye kubakangurira kwihutira kujya hanyuma bitashoboka mukajya ku bigo nderabuzima ku bijyanye no gutera imiti imbere mu mazu twagiye duhera ku turere twari dufite malariya kurusha utundi kugira ngo hari nk'igihe 2011 Nyagatare yonyine kugira abarwayi bangana 40 ku ijana y'abakobotse b'igihugu rero uturere twagiye duhitamo ni uturere twazahazwaga na malaria kurusha utundi ubwo hari uturere two mu ntara y'iburasirazuba ndetse ubu ngubu twongeraho uturere dutanu two mu ntara y'amajyepfo tukaba twarahuye n'akarere ka Rusizi imirenge 8 gusa icyo twagiye duhawe rero ni uko twareba ku turere tuzahazwa na malaria kurusha utundi kandi ukaba byatanze umusaruro mwiza ku bijyanye n'inzitiramibu ahubwo uturere duteramo imiti imbere mu mazu ko ntabwo dutanga inzitiramibu kugihe dutanga tuzitanga mu turere tutahawe buriya buryo bujyanye no kwirinda malaria dukoresheje imiti itembere mu mazu nicyo numva nuko namusubiza
hanyuma akabazo gatoya ibyo bipimo bya malaria n'imiti itangwa n'umukorerabushake abajyanama b'ubuzima bitangirwa ubuntu n'ubuntu cyangwa hari icyo umuntu yishyura
kugeza iki gihe bishyuraga 200 afite ubwisungane mu kwivuza cyangwa bagatanga 500 kudafite ubwisungane. Uyu urebye rero igiciro cya kwartem ubundi iba ari hejuru y'5000 tuvuze ngo ugiye kuyigurira, ariko urebye leta yacu bashyizemo amafaranga menshi kugira ngo ubuvuzi bugere kwivuza mu Rwanda kandi ku buryo bumuhendukiye. Ayo mpamvu twakongera gusaba twumva yuko bakwihutira kujya mu bwisungane mu kwivuza. Turabizi ko abarimo ni benshi, ariko twasize ko 100% bose bafite ubwisungane mu kwivuza.
Genera d'Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga aho tuganira ku ndwara ya malaria. Tukaba turi kumwe na muganga Emmanuel Hakizimana, hashinzwe ishami ryo kwirinda malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Dusubire ku murongo wa telefone twakira Cardina niyo yantunze. Uranyumva?
Akumva?
Yego. Njya hatari urusaku, hanyuma dukomeze tuganire. Yego, ariko abantu bakuri inyuma barasakuza. Ntabwo igice cya nyuma nyumvise cy'ikibazo cyawe, ariko numvise niba ushaka kumenya niba urukingo ruhurutse kugerwaho rwa malaria niba rwizewe.
Mama bacyongera atubwire kubyerekeye ukuntu umuntu ashobora kuyirinda mu gihe urwo rukingo rwo
Yego. Yego, urakoze cyane nga. Goma hafi rero, urimo kutwumvira kuri telefone?
Kuri telefone ko ka Burundi.
Yego, goma hafi rero ubwo bagusubize muganga Hakizimana. Urucanco n'urukingo.
Icyo arakoze cyane Ferdina. Kubijyanye n'urukingo rwa malaria. Njyango akizi imyaka myinshi ageragezwa urukingo rwa malaria, ariko kugeza iki gihe nuko urukingo rumaze kugaragaza yuko rwashobora gukingira abantu. Ni urukingo rwakoreshwa ku bana bari munsi y'imyaka 2 gusa, kandi nabo rukabakingira urebye ku gipimo cya 60%, ariko cyane cyane rukagabanya impfu, rukanagabanya yuko umwana yazahazwa n'indwara ku buryo yajya mu bitaro. Kugeza rero hejuru y'imyaka 2 nta rukingo rwe rwaboneka. Ariyo mpamvu nakangurira abantu ko bakomeza gukoresha uburyo busanzwe buhari bwo gukoresha inzitiramibu ndetse no gutera imiti imbere mu mazi n'ubundi buryo bujyanye no kwirukana imibu. Hari imiti abantu bakunze kwisiga, ariko rero ndumva ko ibihugu byose ndetse n'abaterankunga barakorana kugira ngo haboneke uburyo bushoboka ku buryo umuntu yakwirinda malaria ku gihe kirekire. Kugeza iki gihe rero ndumva ko kandi imaze kugaragazwa nuko urukingo ruhari rushobora gukwira kwitwa ku bana bari munsi y'imyaka 2 gusa, kandi ndumva ko umwaka utararangiye 2023 hari ibizava mu bushakashatsi buzo gukorerwa muri Ghana, Kenya, Malawi ku buryo buzaduha imyanzuro buzaha imyanzuro ibihugu ku cyemezo cyafatwa kugira ngo urukingo rukwirakwizwe mu bihugu ikibazo cya malaria cyane cyane ku bana bari munsi y'imyaka 2.
Murakoze. Reka twakire noneho Jean Longue Kurutusi. Uranyumva?
Yego, ndakumva.
Yego, ijambo ni ryawe.
Nagira ngo tubwiye ko urwo rukingo ko ndakorwa ko rufatwa abana bari munsi y'imyaka 2 ko ari bashobora kuba barufata. Ese akomeje agakura yakomeza akarugenderaho cyangwa nyuma y'imyaka 2 byasaba yuko yakongera gakenera ubundi buvuzi cyangwa ubwirinzi busanzwe dukoresha. Noneho wenda si ikindi njye namubaza ese kirima uko igenda ihinduka cyangwa uko umuntu ahindura aho yari ari ibyo nti byaba bishobora kuba byatera umuntu iyo ndwara ko yahura nayo mu buryo bworoshye
guhindura aho utuye
guhindura aho utuye nk'ubwenda nagwa nk'urugero navuye i Kigali njya Kayonza ubu ngubu niho ndi ariko mu mezi atanu mpamaze ndumva amaze kuyirwara gatatu kandi ako gatatu ndakeka ko mu gihe nari nkiriho ko nari maze nk'imyaka icumi nta ashobora kuba nayirwara yangumisha ku murongo ntago aho ndi nshobora kubumva kuri FM.
Ok, reka nze reka ubwo agusubize hanyuma mbwire ku buhanga bw'icyuma bakugumisha.
Yego, murakoze.
Ye muganga Hakizimana nimusubize Jean Longue.
Arakoze cyane kuri iki kibazo kijyanye na n'urukingo rwa malaria. Kugira ngo mbabwire ko ubushakashatsi bugikomeza ku buryo bushobora kurangira na umwaka w'2023 niho hatamenyekana rero ngo urukingo amaze kuruha umwana uri munsi y'imyaka ibiri hashobora kumara igihe kingana iki kugira ngo babe bamuha urundi rukingo. Murabizi uko byagiye bikorwa kuri COVID ndetse niba bishobora kuba rwamara igihe kirekire. Rero reka turindire bizavamo ubushakashatsi bukorerwa mu gihugu cya Ghana, Kenya na Malawi. Hanyuma ku bijyanye na malariya, niba ushobora kuyirwara biturutse n'aho waraye, niba wagiye utembera ugahindura aho wabaga, ibyo nibyo. Ibyo nibyo hari aho twita ahantu hibasirwa na malariya kurusha ahandi. Naba nk'urugero mu misozi miremire, ari imisozi ya Kinigi, Musanze cyangwa Nyamagabe, bitandukanye n'uko watembera ukaza nko mu Mayaga cyangwa ukaza mu Burasirazuba, Nyagatare, cyane cyane hari ahantu h'imisozi migufi n'ibibaya kungera kuri benizi ry'amazi hanashyushye. Nanone bigaturuka ukuntu wirinda. Biba byiza yuko niba uhinduye aho wabaga, aho wabaga tuba tubatanga uko umuryama buze mu nzitiramibu, ushobora kujya ahantu rero ugasanga hakunze kuba hari malariya kurusha ahandi. Malariya rero ishobora guterwa cyangwa ishobora gutuma uyirwara ubwirinzi wakoresheje, ishobora no guterwa n'ahantu uri cyane cyane hakunze kwibasira malariya kurusha ahandi. Kuko malariya ikunze kwibanda cyane cyane ahantu hari ubushyuhe cyangwa ahantu kuri ibitembezi by'amazi. Namugira inama y'uko nuzajya uhindura aho ugiye wajya ukaba inzitiramibu cyangwa ukaryama inzitiramibu. Nanone ukaba washaka uduti umuntu agendana bwari kigoroba ukakisiga, wamara kukisiga nta muntu ushobora kukuruma kugira ngo gukwirakwizaho iriya ndwara ya malariya. Murakoze.
Yego, murakoze nawe. Wabyumvise Jean Longue?
Nuko.
Yewe, urakoze cyane rero. Reka twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi mu kiganiro muri Isanga. Twakire noneho Sade. Sade, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Yego. Ikiganiro muri Isanga rero ni cyanyu, ufite ijambo, sinzi niba ufite ikibazo cyangwa igitekerezo.
Njyewe nagira ngo mbaze muganga ko usanga ahantu henshi muri Kigali, kuko niho ntuye njyewe, usanga abantu barwara malariya kandi kurya za simptoms zitera malariya ntazi yari yaba ibyo bihuru, yaba ibyo binogo by'amazi, ese byaba biterwa n'icyo umubu wabuzanwa ni. Ikindi nabaza ni uko kuki abana benshi bakunda gufatwa na malaria cyane kurusha abakuru. Hakorwa iki kugira ngo ibyo bigabanuke?
Yego, urakoze cyane Sade. Muganga Hakizimana.
Okay, urakoze Sade ku kibazo twagize. Mu by'ukuri tumaze kubona ko uhereye umwaka ushize twagiye tubona izamuka rya malaria mu bice by'inkengero za Kigali. Iyo dufashe kari agace k'icyaro hirya ya za Kabuye, Rutororo, Rutunga ndetse ukayigeza Gahanga, twagiye tubona rero ko hagenda hazamuka malaria. Ariko mu ngamba twafashe twatanze inzitiramibu mu mujyi wa Kigali wose, abari bakeneye inzitiramibu barazibona. Impamvu rero ni impamvu navuga ko malaria ishobora guterwa cyane cyane ni uko umuntu aturiye ibintu by'amazi, ndetse n'imyubakire ishobora kuba idatuma imibu yinjira imbere mu mazi, ugasanga ko ni imyubakire ikirigite kuko itabuza ko imibu yinjira mu mazi. Impamvu rero hari n'ubwo usanga nk'ibitabo tuba twasanze zatangiye gusaza, iyo zatangiye gusaza nawe utandukanya ko nako mahe itangiye kuzamuka. Tuba twagira ngo rero twongere dukangurire abatumva ko malaria ihura ijyana cyane cyane n'uburyo bwo kuyirinda, ikajyana n'uburyo bw'isuku bw'ibintu by'amazi byegereye amazu, ndetse akabaho n'imyubakire. Rero tukatubasaba ko niyo wubatse inzu yawe ntukagiterere urugi kuri za metero 5-10 kuko imibu yinjira mu nzu imbere iciyeho akayaga kinjirira, cyane cyane iyo wateye urugi ugasanga urugi udafashe neza. Ahantu hose hari umwenge winjira mu nzu imbere n'imibu isa ikaza kuturumira mu nzu imbere. Tukaba twongeye kubakangurira gukoresha inzitiramibu buri joro bukigoroba, waba watembereye uri hanze mukaba mwakoresha tuyiriya tuyatunda asomeka tugarekura umwotsi wirukana imibu, ndetse wasohotse uri hanze ukavuga amavuta hari amavuta ubu ngubu arahari, ndetse tuzana no kwageza ku bajyanama buzima ayo mavuta y'imisinde ntabwo nishobora gukuruma. Ku bijyanye n'ukuntu abana bo munsi y'imyaka 5 bazahazwa na malaria, kugira ngo kuba twumva bafite abana murabizi yuko umwana kugira ngo azajye ku myaka 5 usanga warwaragurika, ni uko ubudahangarwa bw'umubiri we buba butarakomera, none ugasanga agakoko kinjiye mu mubiri we umubiri utangiye kukarwanya, none ugahita utangiye no kugaragaza ibimenyetso by'indwara, ibimenyetso by'ibikatu bitandukanye n'umuntu ukuze. Akenshi rero ni uko abana bo munsi y'imyaka 5 ubudahangarwa bw'umubiri wabo buba butarakomera, ayo mpamvu twakangurira ko mbega mwita cyane cyane kurinda abana yuko barumwa n'imibu. Ariko leta rero yashyize ingamba zo guha umwana wese wavutse inzitiramibu, ndetse n'umugore ugiye kwisuzumisha nawe abona inzitiramibu, kuko kugira ngo dutegure ko umwana uzavuka azavukira mu rugo rufite ubwirinzi, ubwirinzi bw'imibu, ubwirinzi bwa malaria. Murakoze.
Yego, twakire Uwiringiyimana. Sinzi niba numvise izina ryawe neza. Ni Gilbert Uwiringiyimana. Ndumva Uwiringiyimana adahari. Jean Claude Hakizimana, wowe uranyumva?
Ndabumva.
Yego, wiriwe urahagana he?
Ubujumbura.
Yego, ufite ikibazo, igitekerezo?
Ikibazo.
Yego, baza.
Ndaramusaba mutumire.
Narakumva.
Nashaka kubaza kuri ibintu bijyanye no kurwanya malaria. Urabona ahantu duherereye mu kibano abantu benshi barafatwa cyane na malaria, kandi baratanga n'imisegetera kwa muganga uri kurara igitigiri nyamo nini, ugasanga n'abarwayi ba malaria. Ni ikihe kintu cyokorwa kugira ngo malaria ikizwe burundu, kumbure abantu batuye isi bakaronka akarengwe, hanyuma natwe tukabona imibereho myiza yo kuba dutuye isi? Murakoze.
Urakoze cyane. Ese Jean Claude uherereye hehe neza na neza ko numba telefone yawe icamo mu buryo wagira ngo turi uri hafi yacu?
Gerereye mu Bujumbura muri quartier Ngagara, Ngagara ya gatandatu.
Haravuga neza rwose. Yego, tega amatwi rero reka bakugumishe ku murongo hanyuma muganga gusubize. Muganga
abagi kibazo cyiza iyo turebye ubushakashatsi bumaze gukorwa bugaragaza yuko mbere hakoreshwaga inzitiramibu imisegetera ku buryo ikurinda malariya, ariko nanone uko tujya dushyiraho ingamba zo kurwanya imibu tubona ko nayo igenda ihindura imibereho ku buryo tumaze kubona ko igenda irumanira hanze nije nk'imbere mu nzu igasanga hari imisegetera ikakurindirira hanze igamije gukurugwa. Hakaba n'ubundi buryo bw'uko yinjira kare guhera saa kumi n'imwe n'igice, saa kumi n'ebyiri mbere y'uko abantu baryama igatangira kubaruma. Rero niyo mpamvu tugira ngo dushyireho ubundi buryo bukomatanyije bujyanye inzitiramibu, ariko hakajyaho n'ubundi buryo ubutayi no kwiruka twirukana imibu, ndetse hakabaho n'imiti ikoreshwa mu nzu imbere y'ikigoroba ku buryo imibu idashobora kukurugwa. Hanyuma tumaze no kubona ko iyo ibuze umuntu agira ikaruma amatungo igakomeza ibaho. Inama namugira ni uko kujya mwipimisha hakiri kare mukaza kumenya ko ari malariya cyangwa ko atari yo, kuko maresha kugaragaza ibimenyetso by'umuriro ndetse no kumeneka umutwe, kandi izindi ndwara zishobora gutera no gutanga ibyo bimenyetso. Rero ni ugukangukira gukoresha ubundi buryo bufasha kwirinda bunganira inzitiramibu, ariko nababwiraga gukoresha uduti twirukana imibu haba uri hanze cyangwa waba uri imbere ugakoresha uduti bacana imbere mu nzu. Kandi uragatana wageze nka saa mbiri z'ijoro cyangwa saa yine z'ijoro ukakazimya kuko kakurinda hejuru y'amasaha umunani wamaze kukazimya. Iriya mvugo ituma imibu ishobora kwinjira mu nzu imbere. Murakoze cyane.
Ubwo se waba wagacanye igihe kingana iki kugira ngo iyo mpumuro nyine ize kubasha kugumamo ayo masaha yandi iri bukurinde atari bukurinde imibu?
Ubundi turiya duto badusana kugira ngo tukurinde mbere yo kujya kuryama, mbere yo kujya mu nzitiramibu. Rero turiya duto dukorere hagati y'amasaha atandatu kujya ku masaha umunani umaze kukazimya, kuko imibu yirukana n'impumuro. Nabagira inama y'uko twagacanye saa tatu z'ijoro, saa yine z'ijoro mbere yo kujya kuryama ukazimya, kuko nanone kurara uhumeka uriya mwotsi nawe ntabwo ari byiza.
Yego, watangira kugacana ryari se?
Ubundi
saa kumi n'ebyiri. Saa kumi n'imwe.
Saa kumi n'imwe bw'ikigoroba ukagacana, kuko imibu itangira kwinjira saa kumi n'imwe n'igice, saa kumi n'ebyiri.
Yego. Twakire na enjeniyeri. Turi kumwe?
Urumva neza.
Urahaga na hehe? Ni ryo zina ryawe?
Ni Butare mu majyepfo y'u Rwanda.
Yari ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ntabwo nari kigeho ushaka kubabaza. Mperutse kumva mu makuru havuga ko haba habonetse urukingo rwa malariya muri Afurika, ndetse numva mu makuru ko n'igice cya Ghana cyaba cyatangiye gufasha zimwe muri izo ngingo kikazisanga mu baturage babo. Ese mu Rwanda aho bimeze gute? Ese izo ngingo mu Rwanda minisiteri y'ubuzima yari yazemeje ngo natwe abaturage bazazikora?
Yego, urakoze cyane enjeniyeri.
Wowe se niba mwazasubariza mu bushinzwe minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, ntabwo mu baturage baheruka gutanga iki kijyanye n'inzitiramibu rwose. Ibyo bintu biheruka kera, ubu ni ukuvuga ngo no kujya kuyigura mu mafarumasi, mu maduka yigenga usanga mu hafi ibihumbi icumi. Urumva ko kwigondera amafaranga no kubona ibintu byihagazeho muri iki gihe ntabwo zazasiza.
Ahubwo turatuma muganga azatuvugire ikibazo cyawe cy'inzitiramibu. Urakoze cyane. Muganga Hakizimana, uru rukingo bagarukaho rwa malaria ni rwa rundi mwatubwiraga rw'abana gusa cyangwa n'urw'abantu bakuru narwo rurimo kugeragezwa? Hari urwaba rwarabonetse?
Ingini yarakoze urukingo ngirango maze igihe ruvugwa mu itangazamakuru ni byavuye mu bushakashatsi, ariko ubushakashatsi ntiburarangira. Rero bwakorewe ku bana bari munsi y'imyaka ibiri, rero urwo rukingo navugaga. Ariko bitavuga ko ubushakashatsi bukomeza no ku byiciro byose by'imyaka, ariko ibyavuye mu bushakashatsi byatangajwe ku bana bari munsi y'imyaka ibiri. Ku bijyanye n'inzitiramibu ngirango turakorana na za farumasi ndetse n'abacuruzi batandukanye, ku buryo twabona abashobora kuduha inzitiramibu zikajya ku muturage igura 5,000. Nibyo koko zigeze kuboneka, bakazigurisha 10,000, hari n'abazigurisha 15,000. Bigaragaza ko abaturage koko bazikeneye kandi bamaze kumenya akamaro kazo. Murazi ko hari n'uruganda rumaze gushyirwaho rugamije kugira ngo dushobore guha abifuza inzitiramibu bakeneye kandi bakazibonera ku gihe, bakabona n'izo bashaka. Rero Leta y'u Rwanda irakora ibishoboka byose kugira ngo ibijyanye n'ubwirinzi bishobore kugera kuri buri munyarwanda wese, kandi umuntu akigira amahitamo, umuntu agahabwa amahitamo atandukanye mu buryo bwo kwirinda malariya, ku buryo mu gihe cyiza umuntu azafite uburyo butandukanye ndetse n'imyumvire iri hejuru ku buryo umuntu yikorera amahitamo. Murakoze cyane.
Yego, Dr. Emmanuel Hakizimana, mu kiganiro twigeze kugirana mwari murimo no gukora ubushakashatsi ku mibu, sinzi niba ubu bwararangiye, mugeze ku kuki, mumaze ku mwarahagaritse mugera ku bindi, cyangwa hari ibyo mukikeneye kuvumbura kuri uyu mubu utera malariya?
Murakoze cyane. Mbaga ikibazo cyiza cyane najya bibaza ngo umunsi twatsinziye malariya bizagenda gute? Mu by'ukuri rero imibu idahoraho, ayo mpamvu tuvuga ngo ni ukuyirinda yuko iteza ikibazo umuntu umurumye, ariko cyane cyane idafite ka gakoko gatera malariya kandi k'udukoko twose dukwirakwiza indwara. Ubushakashatsi bwo turabukomeza, igihe imibu izaba ihari tuzakomeza ubushakashatsi ku mibu, turayorora ku buryo butandukanye, cyane cyane tuba tugira ngo turebe ko ibyo dushyikiriza duha abaturage koko bibarinda. None tukareba n'ibindi bintu bishya, hari imiti insekitiside zaza tugenda dupima, ndetse tukareba n'imibereho y'imibu, kuko nta muntu yavuga ngo tubona ko imibu na bukigoroba nka mugani isaha itangira kugira mu mazi akubwira ko ishobora no kunywa amatungo, inka, ihene, ingurube. Ibyo ni ubushakashatsi bwose tuba twakoze kugira ngo tuyige neza, none haboneka ikibazo tumenye ukuntu tuyirwanya. Hari n'ubundi buryo bwinshi tugenda tujyayo kugira ngo tuyirwanye ku buryo bufatika.
Hanyuma nk'aba bantu bagize ibyago byo guhura n'imyuzure, bumwe mu buryo butuma malariya yororoka ni amazi adatemba, bakora iki? Mwabagira inama ki?
Ikintu gikorwa cya mbere ni ukugomora amazi ku buryo imyuzure itarenga by'ibyumweru bibiri iyo bishobotse. Tukaba tugakangurira abantu kuryama mu nzitiramibu, waryama mu ihema hanze ukaryama mu nzitiramibu akanya, none tukongera tukanoza ibijyanye no gupima abashobora kurwara ndetse n'imiti tukayegereza abaturage abasindikajwe n'icyorezo.
Reka ngushimire cyane rero iki kiganiro tugiranye, muganga Hakizimana Emmanuel, mwakoze cyane rwose kwitabira ubutumire. Ndashimira kandi ndagira ngo nshimire n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma, Cornelius na Nadia Taha. Nshimire namwe mwese ababajije ibibazo, abatanze ibitekerezo, n'abadukurikiye muri rusange aho muherereye hose. kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mukomeze mwese kugira ubuzima buzira umuze naho butaha.